You're with SBS Radio.
Ua wala awina ele malo tele se toe iloilonga o le whamasinonga toe iloilo whaaiunga le Administrative Appeals Tribunal. O le nei fuafuanga o lo whaitio ina nisi, ona ua fesilingi ai le tūlanga tūtu atasi o le Administrative Appeals Tribunal, po le AAT, o se I tūtino o whamasinonga na whaavai ina lava ele malo o. O se tasi o lo lala mua I le wala au, mo le toe iloiloina o le AAT, o le minister o le matanga aluenga o Home Affairs, o lo aofia ai ma whemalanga inga Peter Dutton, o lo le fiafia o ia I le toe suia e whaamasino po members o le Administrative Appeals Tribunal, o whaai ungan whaia lana matanga aluenga, e so lo ia I visa o ni tangata, o ni tangata na whaamaonia o lato mō lianga, ini soli tu la fono matu ia ma whaasala ina I le whale pui pui. E awhia I tangata na solo ia o lato visa, e le matanga luenga, a e toe whaafoi iai I se whaai unga a le Administrative Appeals Tribunal. Le whaai unga o se ali I mai seina e se fulu tausanga na whaasala ina I le whale pui pui, I le soli tu la fono o le whaatau ina waila au whaasa ina. O se tasi, na suia le whaatununga na tuina mai ina ia tipoti I lona tunuu, a e toe suia, ma ua toe mawhai ona nofo I au se talia nei, I le whaai unga a le Administrative Appeals Tribunal, o se pātele o le kalesi a Katoliko Roma, o ia e afua mai Ireland, na whaatunuina ina ia tipoti I lona tunuu, a e na suia le AAT le whaai unga, ina ua uma ona tuli le whaasalango le nei pātele I le whale pui pui. O se tasi na muamua whaailoa lana whaasea I whaaiunga ale Administrative Appeals Tribunal o leena avea mapalemia I tausanga uomavae Tony Abbott.
Do they want the accountable elected politicians constantly being second-guessed by the unelected and largely unaccountable members of the Administrative Appeals Tribunal?
Ua tofia se tasi na avea mafamasino le famasinonga maabualunga le High Court le fionga ya Ian Callinan na te whaatautaia le suesuenga ngai I le whaatinonga o tiute o le Administrative Appeals Tribunal mō le isi tolu tausanga o rumanai. Na saunoa le loia sili I le malotele Christian Porter o le teimitala whiangai le nei e iloilo ai po oanga atatauma le tūla fono I a whaavae le whaatinonga o tiute o le AAT ma po o iei se whaatuatuanga I whaai unga e auma iei. O ia whaai unga uma o whaai unga toe iloilo po o appeals. E uia whafonga ina mōni mau e pe I sa whamasinonga, ae o le tribunal, le Administrative Appeals Tribunal, e ese mai isi whamasinonga. Ma o ilato e whaia whaai unga, e le o ni whamasino. O le asila sila le suesuenga Ian Cullinan, I le tūlanga o le Administrative Appeals Tribunal, ta luana tu ufaatasi, ilalo o le whaamalu etasi, po le whaamalu le nei ala AAT, yeisi tribunals na yei tausanga ua mawae, le Social Security Appeals Tribunal, le Migration Review Tribunal, ma le Refugee Review Tribunal, le ana tu ufaatasi ilalo le whaamalu le AAT, I le tausanga e lua fese fulu ma le lima. Na saunua le taita ila Greens, Richard De Natale, na te langolongo ina so se whainga e whaalele ia atili ai, le tautua le Administrative Appeals Tribunal, a yeilo na papolenga I le a yao le malo I whaai unga e aumaia e se I tūtino e te tau ona tū maoti ma te tau ona tū tuatasi.
We have grave concerns about a minister that wants to reduce independent oversight and scrutiny. We have in Australia independent bodies like the AAT established so that we can get decisions that are made at arm's length from government.
Le taita ila Greens Richard De Natale, o le popolenga fo ilea o le tamaita iloia e ngafa mamata upu I whemalanga inga Karina Ford.
It's because at the end of the day, when an AAT member is looking at a case, it's looking at all aspects of the case, evidence is led, independence is vital to ensure that it can operate effectively and not be subject to political criticism.
Le tamaita iloia o Karina Ford.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.